makwala yoshonangale ayike into singayenza thina emabaleka makwala yoshonangale ayike into soyenza thina ayabaleka makwala yoshonangale ayike into singayenza thina emabaleka makwala yoshonangale ayike into soyenza thina
Tata namhlanje na bathina siqhamuka phansi emkhomazi kaDumeza kuphukani lapho bafana bami iphethe negosa lasembumburu kheliyani gosa kuphuka gosa bani awuphakama uthaya phezulu thaya uthini uthula sizwe lapho
eshe eshe eshe
hayi bathatha I pay you ungala. Yes, I pay you ungala. Yes, I have a legacy. Yes, I have a legacy. Benzi running.
Yeah, I pay you.